Kyokimanya enyenje naye nze namukaashi taata awo simanyi kyakkola. Simanyi kyakkola ge mazima naye ate basobola kulya z'amaanyi. Basobola kulya z'amaanyi kkozi. Era nagenze okujja mu minisitule okujja kukwatisa bbiyo nga ekintu kyona nkyagala. Nabulwa obuzibu nzirina mu kaashi ku ssimu tekuli, nabadde sinnabateekako. Awo bimpweddeko oba kata awo nkole ntya simanyi oba mbiveeko.